wayehlala ngami wayenganikise ngifuna ngiye kalani kinga ngathandana nomuntu owayenalo uthando wayehlala ngami wayenganikise ngifuna ngiye kalani kinga ngathandana nomuntu owayenalo uthando Why is Alangam? You are not needed for now. Even she are a gem of Musu to lay in daughter. Musu to lay in daughter.
Yeah, I'm not feeling them children.